Mureke ebyesibwe bityo Kyumulojite mikwano bwe kityo Nze bindemye okutegeera kuba jjo tegesibwa N'oyo gw'olina yawakulimba tomwetekera Nagamba nnyo omugamba abike bujja bwera mmwe Baganda bange sibalimba nze wenkulidde njiza omuntu Mule bireke ebyesibwe bityo Kyumulo gite mikwano bwe gityo Nze binnemye okutegeera kuba jjo tegesibwa N'oyo gw'olina yawakulimba tomwetekera Nagamba nnyo omugamba abike bujja bwera nkwe Baganda bange sibalimba nze wenkulidde njiza omuntu Yetabu, oyo gw'oleka kasite kwakatono nakyo kimukabya Songa tetwinka nekaneka Mungu ye bwatyo bwetutonda buli omu n'omukisa gwe guno gwa mbwa guno gwa mbuzi Omukisa gw'embwa tegwisa mbuzi malagala Sembeza, yemba kukere na kakamboke kwa kumesuwa Okere mpule bakara, achiba minwachi awe Wabula kate chisawe nchitu kia leo wababi Sika talante tapiranga na manzala watoto nyu Nabuza sechi muganda wange Yangamba umula tivale kecho flowa kuma Kubanga beba ganda bafe Okele pobye bakala Antiba mimwacha we Nare kecho flowa kuma Kubanga beba ganda bafe Okele pobye bakala Sikugamba kyanga omuntu mugende kompola Talina kisaeza kikulesa Songa tekungula tuva mu buko Kibakala Antiba minwa gyabwe Abali embere onga basuka Omuli embere nga watapu Wanakulaka ka smile kaka menje Nga yali kupangira okufa Bwe batyo
mbalera
Mbaliko Omuntu gw'oli sembeza n'osuza ngeze mufundiride Kyali kuwa okukusima kwangu yali kuyengera obutwa bwe batyo
mbalera
Oyo gw'oli kwatira ensimbi zose bonoola Omusika omukono awulire nti okudeka benji olabe agensana ku lugendo Oyo gw'oyita munno gw'osindira ssebo bwafubo naawe gw'oyamba Laba bwakubunya Uganda yonna nti yasigadde kuba kondo kino kitono na ekale mama
okay yebakala
bali kwa
kino chawe ngikyo baba kuma kubanga beba kanja bafe
se mungu ye musumba wange sitakeka nali musibe katindaba nali katoka tinkuze kweli
okay yebakala
Pingo,
okay,
yeah, boy.